Rewind.
I praise music for this course.
Pepa na kantuse.
Kaikele fatu ikele monse.
Kantuse.
Kaikele fatu ikele monse.
Kantuse.
Kaikele fatu ikele monse.
Kala paish no kumfwa kantu sefu kalelanda ya pansaka pasangwe fya bakadamu music ya bakadamu avansansa
ya lichime mbachitilati
uwekala kumwesha kukilela
nilo pambi chitila
uwekala kumwesha kukumpa Malumbo, yo, wala mande bumba diango, ebale kele shokwimba, mwalishi wape wayama, mutu vembila, baka pingula wa matoni, wali bangali, bangali, awafumine kumulu, kumulu kwisano, baka pingula wa matoni, wali minike wayama, Kuri umuntu mubikile kunuma Ushechesha velele kunuma Bayama batile Echwa velele kunuma Ale imbe chile yale pusa no kushana Ale lufyani abadankwe Avangeli batile Uyo mubikile kunuma Tamwishi bafye Nasekeshe mfumu Uyo wine Uyo wine
Uyo wine,
uyo
wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo
wine,
uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine, uyo wine,
uyo
wine, uyo wine, uyo
wine,
Ask yourself that.
Baba Munde. Baba Munde. Baba Munde. Atina woman lemba windu. Alefaya Baba Munde. Baba Munde. Nabo Baba Munde. Balemba wino bachili. Baba Munde. Baba Munde mimbile.
Baba Munde.
Imifalile.
Baba Munde.
Nga wamune mipepele mundi
ni
Ajibala pepa na mundi mivena waka Lefo ya baba munde Baba munde Baba munde
Atina vogale mba wino
Wewango munati
Udo wale imba tiba mumone Hatina nkwale mba wino yo 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 Wango munandi Udo wale imbo kwe wati Lesa pokelele pepo yakwe Na malumbo yakwe kuli wenge Aya
Talk to the wisdom my brother
Uyo wine kunuma Uyo wine ulepu sana pakushanda yeah. Yelele
Uyo wine kunuma Uyo wine ule imba nechile kuchila bose
Uyo wine kunuma Aimbo kuchila bose
Ewa lindu Aimbo kuchila bose
Pakushana, yeah.
Nakashimika apela.